yamde joy wittore ke mintaji chapande tati kibaru jumode fulfilde min Omar Ahmad janga to do masinajo do gondi Mustafa Ayuba nani ko e kibaru jum and er ko e kibaru jum bien to hauri da cop 26 mabbitinde kengan to enda Glasgow horejo leydi meden Niger wadi noddangala yade to leydi adunaru ittude jawdi ko wurnata laddeji yade to leydi de generatori on nanan ko horejo suka do matore darim do fijaye je laddeji hali nani leydi bene hadi natugol durobe leede bandiraabe der leydi mudun dun sabin bini ko sarusi kawji do filla durgol mo departement gaya sali hokkude durobe leydi meden Niger talki durgol yewtere meden pindinon hande yatana haloa noy sukaabe famarbe wondube e nyaw coronavirus andan den nyame hojirante teddengal cawrugol mudun gore jamirtiamo hawrinde hore be leede be adunaru do fi wonji tagol bakaji indi tirado cop 26 kengan go on lewru novembre dubu jinaaji didi eno ga e go mabbiti dun sabi ko horejo leedi meden Niger Mohamed Bazoum wadi noddangal yaade to leede aduna ittude jawdi ko durwidita mane bi en ko wurnata laddeji yaade der leede de generatori kanjum wadi ko horejo sukaabe ummatore fedde mudun daranide do fi bi en jaayeji e laddeji noni wi nde noddangal wari wakati mo handi e do gonga ko mudun Sani Ayuba nani ko wi Rukayatu Abdurrahman
le plaidoyer
non notagal horje leydi Niger wadi gal wadi do gongaku e nokuto hani wadi sabu wala na e do to halte cop 26 do fi ko darto bakaji di enda do dun no holla do ni leydi Niger kandu na tawa leede gondo dari e do fi o enda on chaalale den goddo sanara sahara kany e tenere ko wonno beydo subaka Allah fu den na han tawe dun hebeke no wodi fedde jojina do inde woni tagol bakaji di der leede sahel na hani jawdi hebe be heba ko gollitiri e do fi fedde no wodi jojinaado inde majjum gam baddu dudde e kulantareje ko sawi e woni tagol bakaji di enda no woddu ko watto hono miliaruji kemenay ko hanta e wattama golden gollama nene ne kan no dangal horje leydi men Niger tamma wadan cedden kebe gollangal wada heba himbe heba hisa torray ko tawte woni tagol bakaji di enda sahel do heba himbe tam der sahel bedu keba yaadu yeso
so mise en œuvre au bénéfice des communautés sahéliennes
der lawol durgol durobe ummetede der leede meden nadde leede bandiraabe hitande hikande saruska jido filla durgol le departement mo gaya salake hokkude durobe leedi meden Niger talkuru ko durgol dun do ko sabbi bini dun woni Allah e leedi bene chalido durobe leede bandiraabe nata der dokkuje mu en durdude kettine nane ko mamma rabi wu directeur ko jido filla durgol mo departement gaya famin fadel alu
pour ce qui concerne la transhumance
har ko darta filla durobe egga hodabe ummotobe jeha leydi benin gan duroyde ton enden leydi benin ni handen mabbi keri leydi mu gan hadudebe nati didde dabaji mabbe denne durobe egga hodabe bibbe leydi Niger fu handen bawa nati didde dabaji mu en der leydi benin batal kur hokkude lawol durobe egga hodabe nata leede leydi benin darni gadol tal kurdu enden amma ardibe gomnati leydi Niger no heddurwude no wade fu ko watte leydi benin acci dabaji leydi Niger jaha durwaton gan eden andi ko durobe egga hodabe kay gada diyan e durdude lobbe tawa denidu diya e durdude lobbe de enden kebake dabaji didun celli do leydi di enden nafoto
in très bonne production
joddagol hakkunde bi adama e dabba no wodi gacce ko waddata harafi cellal dun sabi ko wawtu gon nyawuji tawadi e dabbaji no nanga bibbe adama be gan andude di nyawuji a gacce modon wadi ko biyetedo Abdou Asiako ardido Sarus kawjido filla witiner en nani ko famini mamman ada do majjun
le maladi transmissible de la
nyawuji di dabaji bibbe adama dabo dirta kan en indira zonos der francire rabu nyawuji didu no hebo ar nyamde tew daba ga sella tewdu ni fa handen gu jongira kan wodiri e kaden du har jarde ko sele ir daba ga enden ko sele de bawnyina ka fa wodi marul dabaji tawradi nyaw didu no gada rabu majji nangane durma gerode e poli durma indiraka grip aviaire doiru nai konnoje nyaw indirangu biso lo Tuberculosis den nyaw karu nyawuji di enden fu nyawuji non di dabaji e bibbe adama dabodirta mageru kandu da en dari no wodi ko hana karu nyaw indirangu toxoplasmos nyawgu enden kandu guleki e nawdum bandu hawti dade hore na wore de nangi neddo kan yo fata himmo
kwamda toxoplasmos
non ni bi hawtade fuddode lewru novembre non pewol fuddata jippade der redu leddi meden Niger ko wite dabunde ko hawri sollare e pewol yeru no ardido sarus kawjido filla etol kenduli e ndiyam der leddi on wi o wi dum wana dabunde nati ginanda amma idun tawa hakkunde kanton dungu e fuddam pewol madame Aminu Nafisa nani ko wi Rafika terdo macu
L'armata est caractérisée par
Dabune pewol e hennu kan fuddirta sollare wada pewol ni joni fuddi no kuje kewde der redu leddi Niger ga hannen ni ne on waawi ude ko dungugo hanti jangul de jangi fu no jippo bani ko wada semme no gina no miledu ko der balde garoje dabune jippoto der no kuje fu der redu leddi Niger hanne der jewtinaaki eta wakkati on no wardoyta himbe der momento eto godu men kantay dum dun sabi mi wawa halande himbe semme no dabune de enda wardoita e himbe der balde garoje de
comment seront les températures pour les jours à venir
tonder loktorore birnen koni loktorobe juwayi do so e warde jahangal e hala kakalten ka sawrude wondube nyaw gite ko watto nimbe kemen joyo kam en woni ko sawrote chaka balde tati nangude mbi e nyalande hande nde le département bo Birni koni yeruno bi e teddo docteur Namaywa Boubacar tawade der jahangal famin Asuman Arzika Domaccio
ayki ne wanda aka
kolle non ko dum wadata der gettira worbe himbe non dum tefata tawdaabe sadornan cellal gite naabe giide mudden bela be gardo e loktorore konni dum gollana be gada dum hanti golle de endam be kokket safarde be gattata dum fune o yobata buudi ba goto dum wadi balde didi e fuddugo golle de enda tawraado ri sadornan cellal gite fu wada lawara dum ceewana dum gite mu deno gollante non sey dum gollana dum mo tawra ri sadornan cellal da enda fu wada lawara durarna dum gite mu himbe keme joyo dum wadanta golle de enda
yimo mutun 500 tiata
sappo e joyi yaade e jeegom leeru novembre do bujinaaji didi e noga e go garo non hawrinde lawal nayabal ko sukabe ummatore dental leydi Afrika wadoyte do enda der leydi meden Niger ko hore halamu woni dental leydi Afrika umma tore en kondomri dun yaade dubu junaay didi e la soji tati e tati e kampaniji sukabe umma tore der wakati nyaw coronavirus kenga no Aliyo Umaru tawado do inde sukabe umma tore dental leydi Afrika andini dun ko Aliwi az Olivier Asogbavi famini hanoni
toute la jeunesse de l'Afrique
kero sukabe umator led Afrique fukay won ko warto forto do en nangal nyeme batuji mawdi kewdi ko nan gatte hakkune mabbe dum walla sukabe umator led Niger nenene wajibi be garbe jabbito hobbe warobe enna sabu nokku non to be ketto andede e andude bandira mabbe be led Afrique ben enda tawa heedun tungol hola ku sukabe umator be dental led Afrique kandu watte le batu o senen dari fa hande der batu o no wor ko eto e report golla mun fuddete fa wodan enen ku de fu nafakano yaade ummatore de leydi Niger fa warre joni pelle kewna wonde Afrique do balloje kanon woni kulle ko wonno holle do inde leydi Niger dum wonna leydi Niger fe seeda jonno en le batu o dum faamu an hono gonga ko leydi Niger e wodde mum
mauvaise image qui sont véhiculées ce n'est pas de ça que nous avons besoin
nimbe jena yo kambe woni ko mbara bi leydi Niger goto no tawa he nimbe nayo diwtama dilli dama dum woni dimma hippitere nimbe jogibe kabore be anda ka fuma en nom ngadi kengan altine go lewru novembre do bujinaaji didi no ga e go der wuro mar koy e dambal wuroji non leydi Burkina Faso tawadi badangal kero leydi meden Niger yeruno studio kalangu lamdiri ton famere fawade joni biem e do lawol gotol habaru on holli wiide ko be nimbe ponda kinana lumo marko nyamo nyalande warde nyalande ko be pasa fawade joni do biem be bibbe bombe dillidi e dabbaaji gan walude yaadu yeso latol bal tefol kuppu ko leddi dum Mohamed Bazoum horede leddi meden Niger hoji aadi wallitidde jawdi ko watto kolobuji mawdi sappo e nayo mbiyen cede miliyar goto nangude dubi joinoni. Saidu Hassan ardi do club ASAF e fahanden tawad onder biro fed lady haujine fila latol balto enda region zender owindi jaudi no hani haujore no wotiri ali kete yewti diamako.
La coupe nationale
ki defol coupe ko leydi hunen an ko wodi mana sanne coupe o kebudom denno milioji joy cede sefa kambar jorte hanne barjardi enda wartirama milioji chapan e joy denne kebudo barjardi fo di walliran dum sanne hana sedda beeda semme e tittinkinaku hebala to bal nyenyube bawam e wurtinde inne leydi niger yasin pelle sappo ene hitani fu keban ko watta yoji hamre gan hawjade sigilaji de Allah jabbi denne latol bal leydi Niger yaadu yesu heboto dermu men tittinkinto men tarsino ko watta to berne ardido leydi o ciw e filla latol bal an men kawjorto cede fudu no diri latol bal leydi Niger bayla hebo dermu
sur le football nigérien va changer.
Say ngarten e yewtere meden pindinon rab nyaw coronavirus o do enda der leydi meden Niger nangude nyalande hande de didi lewru November dubu jinaji didi e nogay e go'o nimbe la soji dido e go'o kambe wondi e nyangu latibe ne woni e sawrede ko nayo tawabe der mabbe pekkori mbi en doni fa hande ni do der nimbe ujinaji jeegom e kemetato e chapande jeddo e jeegon latibe no wondi e nyangu illinder dubu jinaji didi e no gayi bi en sukaabe famarbe no tawa der mabbe kanjum waddi de noy be sukaabe ngoni no kojirane tegenga chawron mudun docteur Suleiman Karaji horejo sarusi kawji do fille chawrugol nimbe koy saamu nani ko Habibu Garba.
Au Niger comme dans le reste du
Niger,
monde
Niger le duniyar funi wadi sukabe farmal be dubbe ko coronavirus o enda nangi kanon do Niger sembe nyawbe mudum fu mobe na enda woni ko fardal electoroje ko han himbe fama kan wonna famde alqadara yawngu enda yaade himbe sabuna wodi latido rabu nangi dum libay dum no wodi konna ko bibbe nyawbe naati e bandu mudum to dun hanta e famama kasendan du no wodi tabe nyawngu non e jomun kanon woni wata tabintinede sabu Allah sey wade on eto ko wete PCR kantan way tabintinde wiide nyaawu ngunangi joom so do leydi Niger du yewtinagol na walla ka ko watte dum wala na wade yaade himbe tan ni en lawol wodi ko tokkete kany e tokkude kibaruji gon ko joom wonne eto faameyal nyaawu en nanangi nenno warno be koy mudun en doktorore e be min keboto min jeewa yijam mu en sal nyaawu na tay ko duudi e mabbe fu mawbe non enda dey wakkati ko nyaawu fuduno min jisu kabe hewbe ko nyaawu en nanangi ko wadda doktorore
cette premier vague de la crise
no wodi ko fero diri nyawtigu mawbe e nyawtigu sukabe famarbe nangube nyaw coronavirus gu.
Oui bien sûr y a une
sukabe latibe nyawu nangibe enda jogagol mabbe safare mabbe no seedi mawbe sabu kambe kayi e dun jeewdo konna jogibe be ben enda dun woni saro mabbe min burtin nokkuje gon e cuudi latidi no waawi jogade be kambe sukabe enda do lawol safare mabbe do lawol ballagam nenne min gadi nokkur goddo le hopital mangal reference do galle nyeme kany hopital national Amir Bakar Diallo min ngadi to sukabe jogete tiagal mundu min ngadni be safareji mabbe fagasi nonno du konna min balliti saro mabbe do fi on endam sabu dun don du konna no tilsita e wadi
point sensible de cette prise en charge.
Odon andi sukabe foto nangi nyawgu endan.
Non, j'ai pas de chiffre.
Mi wawa hokkudema dimmani gongaajo e do sukabe latibe nyawgu endan nangi. Mi milta salno wodi leydi waawndu ko nan tabintinde biide nani dimma sukabe ko nangi nyawgu. Sawana PCR on wada kantan way tabintinde yal joomun nangi. Halde do sukabe nangube nyaw coronavirus gu endan waawata latade gonga.
Scientifique avancer des chiffres.
Do wonta kibaruji mede dengal fulfulde tili do ballaga mbiyen Adama Dawaki Mustafa Ayuba e min Omar Hama joni wala fuko mbawde wiide sana jabbono gungu mama dantani waddan ko dengal hausan kore yamde joyi min taji la soji didi e joyi kirtanto jamirti
studio kalangu
diva do radio alternative
lamba chapan e jena toppere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena toppere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi toppere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena fm
studio kalangu